ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Kittin ayaa sheegay inay muhiim tahay in doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ee bisha dambe dhici doonto ay noqoto mid ku dhacda si xor iyo xalaal oo aan lahayn musuqmaasuq. Mudane Kittin oo v o eda wareysi siiyey isagoo ku sugan magaalada New York ayaa sheegay in haddii madaxweynaha lagu doorto qaab sharci darra ay jiri doonto cawaaqib uu la kulmi doono marka la eego in sida beesha caalamka ay ula shaqayn doonto. Cabdicasiis xuseen ayaa la wareystay Michael Kittin, waxaana warbixinta wareysigaasi soo koobay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Danjir Michael Kittin ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada Soomaaliya oo uu sheegay inay howl muhiim ah ilaa ay iminka qabteen, isla markaana uu ku raacsan yahay inay diideen in ama la dedejiyo doorashada ama dib loo dhigo sida ay dalbadeen qaar ka tirsan murashaxiinta.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them
ilaa iyo hadda waxay qabteen waxyaabo wanaagsan. Waxaan la dhacay inay sameeyeen guddi ka caawina doorashada, kuwaas oo ay ku jiraan dad aan siyaasiyiin ahayn. Waxaa kaloo i cajabiyey in lacagaha musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee 50% loogu deeqay guddiga gurmadka abaaraha. Musharaxiinta ragga ah waxay bixinayaan $30,000, halka dumarkana laga qaadayo $15,000. Taasina waa wax wanaagsan. Waxa aan ogahay ayaa ah inay diideen baaqyo dalbanaya inay hanaanka la buubsiiyo ama dib loo dhigo, waxaana ay doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay arrin saxa oo ay qabteen, sababtoo ah marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaanan loo samaysan qaab ku salaysan yaa ka faa'iideysan doona in si dhaqso ah loo sameeyo hannaanka doorashada ama dib loo dhigo, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee le'eg ayaan u baahannahay si aan hawshan ugu qabanno hab sax ah.
Ambaasador Kittin ayaa sheegay in uu og yahay walaaca Soomaali badan ay qabaan ee ku aadan musuqmaasuq hareeya doorashada sida tii ka dhacday doorashooyinkii baarlamaanka, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in doorashadan ay noqoto mid xalaal ah.
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in doorashadu ay Soomaalidu u muujinayso sida awooddu u shaqayso. Waxa ay shaashadda ka arkaana muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro musuqmaasuq Soomaaliya wuu ka jiraa oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa run waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadka lagu kala iibsanayay, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarinta la yareeyey. Waa muhiim in musharaxiinta anshaxa ay ilaaliyaan.
Ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kittin ayaa sheegay in inkastoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay aysan lahayn door ay ku farageliso nidaamka doorashada, balse haddii si sharci darro ah madaxweyne lagu doorto uu jiri doono cawaaqib xumo uu madaxweynaha la doorto la kulmi doono oo ku aadan sida ay beesha caalamka ula macaamilayso.
Well, you know, I mean, part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs.
Marka hore, sida aad og tahayba, qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda. Umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan. Dabcan, cirib xumo ayaa ku jiri karta, balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed. Waxa aanu leenahay waxa weeye, haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro, cirib xumada ku jiri karta waxa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan. Taasi waa cirib xumada dhankeenna ah, balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan. Haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah, waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba haddii aanba khatar la gelin. Taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya. Waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira. Ka sokow, waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey.
Hadalka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe ee ku aadan doorashada madaxweynaha ayaa u muuqda mid ay beesha caalamka uga digeyso musuq maasuq, laakiin dad badan ayaa aaminsan sidii hore u dhacdayba in doorashadu aysan ka marnaan doonin musuq maasuq iyo isdabamarin.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobayay warbixinta wareysiga Cabdicasiid Xuseen uu la yeeshay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya. dhanka kalena dhegeystayaal, wareysiga uu Cabdicasiid Xuseen la yeeshay Michael Kittin waxaad isagoo dhammaystiran ka maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda Fiidnimo ee maalinta berri. Kittin waxaa wareysiga uga hadlayaa sida uu u arko musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo iyo weliba aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee soo socota iyo siday u abaari doonto howlaha horyaala.